is a voice on the beat.
Kila siku mimi nafikiria juu ya maisha yangu mimi nayo yapitia. Napokosa mama usinune, sio tu napopata pesa ndo tunongone. Kwani nini weti weti ti kamoyo kaweti ti so baby why me mbona unanimesha tankondesha kwenye kupata kukosa wajidai kwanza kuna hata night to die. Tuombe kwa Mungu mbele tusonge baby
ni wao mama
kesho nitapata
ni wao baby
kesho nitaleta
kila siku nitapata mama nielewe.
Oh baby unapenda kufurahi ila kama sina nazila misiketi siseme ipembeni yeah. Oh mashamsham usipati kitana kisapei kipungua mfuko tabasamu alionekani usoni
kwa nini we ti kamoyo kawe ti so baby why me Bono na nimesha tankondesha kwenye kupata kukosa wajidai kwanza kuna hata night to die. Tuombe kwa Mungu mbele tusonge baby
ni wao mama
kesho nitapata
ni wao baby
kesho nitaleta
Mezabi nitakosa mie
Diesel voice Asani.